madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa shalay xariga ka jaray wejiga koowaad ee biyo ballaarinta magaalada hargeysa. Haddaba qadar maxamed cabdulla ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed cali darood. Marka horese qadar waxa uu booqday xaafado aan biyo helin muddo ka badan 7 sano, wuxuuna la sheekaystay qaar ka mida dadka degan xaafadahaasi.
shalay laga bilaabo, waxaa magaalada hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca la xidhiidha helista biyaha. Xaafado ayay ka rajo dhigay inay biyo ka helaan magaalada hargeysa. Haddaba mid ka mid a hooyooyinka magaalada hargeysa ku nool, gaar ahaan degmada maxamuud haybe, ayaan magacaaga marka hore.
Magacaygu waa Zeynab Daahir Cabdullaahi.
Way Zeynab, ay bal mar waxaad ka warantaa, waxaad degan tahay degmada maxamuud haybe magaalada hargeysa, goorma biyo ku dambeysay?
Biyo waxaa nagu dambeysay 2016 muddooyinka 7 habeena biyihii si toosa bay socdaan oo xaafadii way yimaadeen. Xaafadii aan horey heli jirin, anagu markaan heli jirnay, aan iyagu heli jirin bay maka helaya. Sababtaa darteed baan u imid si aan biyaha igu soo ceshado.
Marka markii biyaad weyday 2016 waad iska goysay?
Waan iska jaray. Haa,
maxaa la rabtay marka aan la kulmay?
Imaka waxaan la kulmay si fiicanna waa laygu shaqeeyey. Wixii hadhaayay hore saacadiidii hore ku harsanaa waan bixiyey deyntaha, biyihiina waa laysoo gelinay haddii lahayd.
Marka iminka maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 iska goysay? Markaad biyaba weyday, maxaa kuu kalifay inaad kadib soo gashado?
waxay igu kalifay de biyaha oo qaaliya, waad ogtahay booyadaha kana saxa fiican, xaggaada qasabada ka saxa fiican tahay. sababta kale igu soo celisay de waxa way biyihii horteydi maray baabkii aan iska jaro, biyihii horteydi subax walba guriga iga horqaynayaan, inaan soo gashaday bay la qorfadnaata. biyo socdaan arka kaagii aan iska gooya ka socda. imaka waxay dhacday ilaa maxay ahayday bisha horeenteed 11 way soconayeen biyihii. xaafadii naga sii jeedeen markii hore anuu ku mas-uul isaniin ka hooseynay, way heleen ninka biyihii.
ugu dambeyn, mashruuca biyaha dad badan baa hawshaasi ay hadal un tahay, maadaama in badan dadku sugayeen. ma ka mid ahay dadka biyaha ka rajo dhigay?
haa, dawaaniga ka rajo dhigay 7 sanoba biyo maan arag, haddana dib ugu soo noqday. imaka rajadii rumowday arkay, dadkii hore rajo dhigay booyadaha ku qanacsanaa baan ahay.
geesta kale, maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali daarood, mashruucan wejiga koowaad aad ugu magac darteen ee biyo ballaarinta hargeysa muxuu yahay?
khadar, waad mahadsantahay adiga iyo bahda v o a. waan ku farxsanahay xabiiska nagu timaadaan. shaqada shalay xariga laga jaray anba keentay in tirada ama xadiga biyaha hargeysa imanaya ay 3 laamaan. waxaa runtii ahayd mashruuc in muddaaba soo soconaya, runtii duruufo far badan iyo caqabado far badana kasoo gudbay. sida xaqiiqda waxaa isbedelay waxa weeyaan kow, ceelasha oo ceelashii markii hore laga soo istaari jiray geedeel 12 ceel baa sida joogtaa shalay jiray ama 11. iminka labadii xukuumadood ee kala dambeeyey, madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaani iyo madaxweyne muuse biixi cabdi, waxay soo kordhiyeen tira ceelala. xilligii madaxweyne silaani waxaa lagu daray 3 ceel, xilliga madaxweyne biixina waxaa lagu daray 7 ceel. marka ceelasha is kordhay, maxaana kordhay iyo ceelasha hore u jiray runtii oo dayactir lagu sameeyey, taasina ay kordhisay xadiga wax soo saar ee ceelashaas. waxaa la abuuray xarun weyn oo biyaha laga soo garaaco, oo markii hore xarunta hore jirtay may awood unay lahayn inay soo garaacdo tirada ceelasha ay ku yaalay geedeeble biyaha ay soo saaraan. marka xarunta weyn hadda la dhisay runtii awood ahaan 3 bamo waaweyn baa yaala, 3 bamo yaala, hal mido kamida ayaa ka awood badan ambalba leeg 6 bam ee biyaha soo garaaci jiray ee marka hore xarunta hore biyaha laga soo garaaci jiray geedeeble yaalay. runtii marka awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore 3 jeer. waxaa kaloo la hirgeliyey beebka weyn ee isku xira hargeysa geedeeble 30 km. beebkaasna runtii wuxuu ka qaad badan yahay labadii dhowmada. marka hore dowladda jiinaha u dhistay xilligii dowladdii soomaaliya bilowgii 70-aadnadii oo la isku daray buu beebkaasna runtii ka qaad badan yahay. waxaana runtii xaqiiqa intii 4 sano ugu dambeysay, gaar ahaan xukuumaddana timid in runtii tacab fara badan la geliyey dowladduna runtii mashruucan dhaqaalo fara badan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo. dhammaan shirkadihii marka hore shaqada haystay, shaqada waa laga wasaaray. dowladdu markii balameynahaydi ka soo baxdayna waxaa wanaagsanaaday isla xisaabtanka.
horeba xaafada magaalada kamid hawa yaraadaana way heli jireen, magaalada inteeda badan baa biyo la'ayd. waa maxay haddaad si guud u sheegto degmooyinka ama xaafadaha cusub ee hadda biyo helay?
horta runtii marka laga hadlayo magaalada hargeysa gudaheeda biyo xogaaya way min jireen marka hore, oo xaqiiqdii marka hore aaminsan 9 km ahayd, laakiin markii sistamkan cusub saacadaha lagu eegay gaaraysay 6,000 meelahaas. guud ahaan xaafadaha kala duwan ee hargeysa way ka faa'iideysan doonaan. midda muhiimka meesha ku jirta hoosta ka xariiqay waxa weeye hargeysa markii hore waxaa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaaraan degmooyinka hargeysa, waxna waa ka jireen. arrintaasi arrin ma ahayn si dee loo bareeray, waa arrin cilado, maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan si saxa loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha. arrin farsama ahayn, arrintaa farsama guddi aan u saarnay khubaro aan u saarnay bishii 4-aad si loo xaliyo dhibaatooyinkaas. talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyey, maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla kaan ugu qabeynaa amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha helayaan waxaan ku boorinayaa degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladdu doow hay'ad qaran adeegyadana maadaama degmooyinka si balaaran si sumada wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyaha runtii waa biyaha caafimaadkooda ee tiyada sareysa kana wanaagsan dhammaan biyaha kale dalka marka taana runtii in maadaama shay baarkiina uu joogo si joogta tayada loo ilaaliyo in shacabku intii ay isku xafadeen aagooda biyaha soo gaareenba ay iskaashadaan oo kaalada la shaqeeyaan oo kaalada farsamayaqaanada u diyaariso iyagoo wixii agab loo baahanyahay diyaarsadaan biya loo xiroon aad baan ugu boorinayaa
maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore waxa la yaqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobo biya laga furay laga xiro maadaama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha ay biyuhu gaarayaan keegu masjidi hore uun baa ama goobaha biyaha laga kaadiroolay masjidi uun baa misoo kordhisay
akhira mahsan tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysa su'aasha hore ee diisay arinta aan leeyahay cilad farsamaa jirtay aanu saxnay runtii waa taas waxaanu runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontrola oo 50 ayaan ku kordhinay oo ka dhalatay talabxintii gudidii farsamaynu saarnay si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii jadwalka cusubna waxaanu bilownay dhaqan gelinay 1 October marka runtii waxaan isla degmooyinka bariga hore ee tabashada badan ka jirtay maxamuud haybe iyo axmed dagax iyo gaaliba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 1 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan runtii culays fara badan oo kan shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kale ma aha beebkii daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 10 sano 20 sano ayaa keenay taas
ugu dambeyn maalay dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa inkastoo wajigii koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga wadaayo beebabka la dhigayay ee 4ta muxuu ahaay kooriyasha magaalada waaweyn barkada waaweyn ka xidheen mashruucaas isagu dadka u sharf
akhiraan hasan tahay runtii waa runta akhira walaal wajiga mashruuca gudaha magaalada aan baa qaybinta gudaha magaalada runtii waxa uu gaarayaa meela aanu kanimika aanu dhameystirnay aanu gaarsiinay ama systemkan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runtii waana runtii shaqada oo harsan tahay 130 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baabuurigi u dhamaaday 4 yar buurisay u dhamaaday mashruuca Jarmalku 136 km baabuurisay ku dhawaad xadmaaday 140 km 4 barkadoodba baydood waa dhisin wax yarba waan sanaba barkadooda kamida marka runtii mashruucaasi waa mashruuc nafsiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashruucyada waaweyn taas lama ka gabagabo waxaan filanaa sidaan sheegay sanad ama san iyo istaxbalada gudnaanay qaadato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo soo af meeri doonta guud ahaan mashruucyadii socotay.